Shangati wakuna nyeo kunipi jakaya Lomba
Mawana wa